ilhan umar ayaa qarka u saaran inay mar kale taariikh ka sameeyso siyaasadda dalka Mareykanka iyadoo la filayo inay ku biirto aqalka kongreska Mareykanka ilhan oo sharaxan kursiga xisbiga dimuqraadiga ee xaafada shanaad ee gobolka Minnesota ayaa doorashada maalinta talaadada la filayaa inay ka adkaato Jennifer Zelensky maadaama xaafadaasi ay tahay meel ay dimuqraadigu ku badan yihiin
waxa way tartan oo hisa badan leh aan dad badan ay ka qayb galooyaan oo taariikh noqon doona insha Allah
ilhan ayaa hadaba marka ay ka mid noqoto kongreska waxa ay noqon doontaa gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah ee aqalkaasi ku biirta ilhan oo 63 jir ah ayaa gobolka Minnesota timid muddo haatan laga jooga 20 sano waxaana ay sheegtay in ku biiritaankeeda kongreska ay fursad weyn u tahay Soomaalida
in aan fursad u helno anagoo Soomaali ah oo qaxooti ah ee 20 sano wadanka joognay in aan maanta kongres aadno waa in wax ajeeb ah oo dadka dhan aan umaleynaya in ay ku farxi karaan
doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ayaa ku soo beegmaysa xilli ay dadka Mareykanku siyaasad ahaan kala qaybsan yihiin waxaana ilhan ay sheegtay in ujeedada tartankeedu uu yahay in ay isbeddel sameeyso ilhan waxa ay sheegtay in marka ay Washington tagto ay iyada iyo kuwa ay isku aragtida yihiin dagaal adag kala hortagi doonaan siyaasadaha ay sheegtay inay nacaybka ku dhisan yihiin ee madaxweyne Donald Trump uu ka soo saaray qaxootiga iyo muslimiinta
Muslim bank oo kale tahay ama travel bank oo jiro kale tahay sharci aan ka keenno waxaan isku dayeynaa in aan noqono dadkii u doodi lahay dadka qaxootiga ah dadka muslimiinta ah ama dadka badanaa midabta korka iyo cududaalada badan qab
Do you solemnly swear or affirm that you will support the
Ilhan waxa ay markii ugu horeysay sanadkii 2016kii sameeyay taariikh cusub kadib markii loo doortay aqalka wakiilada Minnesota maalinta talaadada ayaa la filayaa in Ilhan Umar ay mar kale taariikh hor la dhigto maadaama kursigan aqalka baarlamaanka ee dalka Mareykanka ay u tartamayso u yahay mid xisbiga dimuqraadigu ay ku fadhiyeen tan iyo sanadkii 1988kii Soomaalida iyo muslimiinta ayaa dhinaca kale guul u arkay in kursigii uu baneeyay Keith Ellison oo ahaa ninkii ugu horeeyay ee muslima ee aqalka kongreska Mareykanka ku biira uu qof kale oo muslim ahi ku guuleysto
Ilhan Omar becomes the US congressperson from the 5th district I have to tell you that I can think of no better
Jaafar Kukai VOA Minnesota